friends.
Tugambe chenalinda bae no musi yange Evi gambo vingi vya ita Gate waliji sasiranze Omutimo kwango gwaluma Oh no Katinjo ya kwekwe kama Nya kuchusa mfunde ya mapyange Nde kukazinga e watalia njeya Osangoba embela eliteka Yetuali na vigenze neche ya bulichigenda mumaso sichebera Sili nao chakwe kwa sanzi kiliza Wansala, 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 wansala Ibintu vya walinga weyama Wabileka onototia Nogenda nofuna yomu pia Kasubireti wakuta Olinywelela kuyo nyabula Zekanzi kilizeti wansala Wansala, wansala
Gamala
Wena kukwa sowe sigwa Mubina suvira temwali kwejusa Katindi mumaziga gweyo wese sale Mihoku mbeguli natongu zanyise Chinone mubiafayo Chilisume wako ntino wavayo Muntwa ya sule yalia mufako Nesubi neligwa wo Kukungula juletinga Bravo nekwe walonda kufitinga Biebio lekansubile Tali muzikila musene yange Agambe wansala Wansala, wansala Mituli walinga weyama Wabileka wanotutia Nogenda nofuna yomu pia Kasubileti wakuta Olinywelela kuyo nyabula Zekanzi kilizeti wansala Wansala, wansala
Manyiku siya katonda Bita yukumele vitu bibili vitamuza Ilibi Kila dala, bubera bwesigwa ate ekyokubiri bubera bugumiikiriza buba wasalawo okwagala omuntu naye n'akwagala bak kiba kitegeeza nti yakwesiganako omutima gwe naawe n'omuwa ogugwo naye ekisinga byonna bugumiikiriza mu relationship tusisikana ebintu bingi tulaba ebintu bingi tukemebwa mu ngeri nnyingi naye ate bwe tussaamu obugumiikiriza tusobola ogezaako sisikana ebirungi bingi so n'olwekyo ali eyo yenna ng'olina omwagalwawo ng'akwagala nga nawe omwagala kye mbasaba mu mukwano gwammwe musseemu obugumiikiriza mujja tuuka ku birungi bingi.